religion, mega good in the Yamasia. Tulumagoza kwezi wandiza kupushina ku Keli tunga kwe mbliji mbeke kutindo yemasya Tulumagoza kwezi wandiza kupushina ku
Baibo Oyu
Tulukweli nekwezi watumito mubano wa mweyai Nakuenda otu niwewe kaleto musungo Nudukweli nekwezi watumito mubano wa mweyai Nakuenda otu niwewe kaleto musungo
Wapi Nisa tuika musungo na mkatuka wacha
Tana hivu nekwezi wanbishe puwile ya kusa Nakitimba jundo ingwa wile unga milenga Tena ibu nekwezi wandwishe kuwile ya kusa Nakitimba jundo ingwa wile unga milenga
Mwilisi temesone Wapi? Wapi? Tsunami we. Nakabaliza.
Tukile drago mana winzi zena medha matei Ati wenda toto ane na kue tawe wakwa Tukile drago mana winzi zena medha matei Ati wenda toto ane na kue tawe wakwa
Babi kule nyamu endwa, amisi swa
wakwa Dana Shauri ya dadi Shepi msia kwa Yenye nzima Mombasa Nairobi Masago Makuweni Na kitui Bedelei Nitio kwa metoke
Na inyo andani muish Christmas kiseo Na mwaka mweo museo Sana
Christmas nuli Damboki Boss kuma Spain Linda kitali wa mitwe Nani adinza akijwa Nisa John
Aumita kuyanga nikosia mwala kitake
Apo Sio wambiso Sila Kiedeka sana Nuingele se mitoto ya mbiso Tia mweni Nazo yangi na mesa
Kanau, yani brother wakwa, ulo kunarili muda mumina Dendi ya ndangewa, wala salamu ni mpeza nuduma agi Wapi kule biyara, yani express diaries, ni 24 hours you, ni mulolongo